lakini bado naitaka, nikipanda stage wanaitana, nikishuka wanajua nimeimoda. Bila suti niko official, mabao nyingi check his scoreboard, ubao kibao no wonder wana chop jo. Sana wanajikanga, big brother tangu ni kuwe mchanga, so mini Isa weni Habib na Manga. Kenya Loka, Villa Rosa, Camp Whiskey na Sinjiski, Good MC ulize Shinsky. Hey, mi peke Victoria boy design muse, hizi samati wanadai squeezy, mini mselfie umesau kukiwa stage late night nikipiga show, walikuwa pale chini wakipiga ma selfie. Hauko shua shika njefi 50-50 adio Blakey, na bring it back Z na move forward, ambia promoter let a showman. Let's is winter, mindyo snowman, uta kuingia mindyo doorman, ambia na bounce wa zidi jumindyo niko na doorman. Olien, mama genga alien, pile pile wa mian, pizo de wa, uliza dayo atakusho, pizo, alien, G-O-A-T, uzi ni mi, maelit na, maetitima, o maelit na, nyamama pimina, afando simivunje, sina noma, niko lit lakini sija choma, form gani, ziko bomas, rada gani, sija ziona, form tarifobia tuja ziona, uliza firefighters watakusho, olien, uliza chief chef atakusho, olien, uliza pedi buda atakusho, olien, kijipata hell utatusho, olien. Hey town gang,
asimuki, olien, asimuki, olien, asimuki, olien, asimuki, olien.
Kami waka sana bana,
bana,
kami waka sana bana,
really.
Asimuki, olien, asimuki, olien, asimuki, olien, asimuki, olien. Kami waka sana bana, kami waka sana bana,
really.
Hey town mazejo bana, yani usiai pima, usiai pima, yani I make sense ka.